Greetings, comrades, ne. Kamalam Kamani wase noxolo. Kudala ndisiya kwi-meetings, ndimane ndisiva ngecommunism, ndimane ndicaciselwa. But into endiyifumanisileyo ingathi si-stuck kwindawo enye, kwinto yobana siyacacisa only kangangani ngecommunism. Because every time siba ne-meeting, there's always a new member. Ufumaniseke ubana funeka laa member ifikileyo icaciselwe kwayona ngecommunism. Of which mna ndiyibona ingathi kwela micala ingathi si-relaxed kakhulu maqabane ngale nto yobana akude kucingwe nge-way forward ngoku kusukwe ngoku yokucaciseni. Not exactly ukusuka completely, abantu abafikayo basezawucaciselwa but kodwa bacaciselwe sibe sinayo into esiyenzayo. Because I believe into yobana abanye, in order for us bana masi-attracte more comrades, funeka sibe nayo i-action esiyenzayo ezawuthi bona xa bona abanye abantu abazofuna ukujoyina ngoske bamane besiva ukubana sifuna ufayithela amalunge i-equal rights, sifuna ufayithela into yobana masisuse indaba yobana masisebenzise imali, sisebenze ngenye indlela enzele kuzophela i-corruption nezinto zobaseripota ebantwini. Akuzobakho boss, sifuna loo lifestyle injalo, into noma ndiyibeka kakuhle na. So ndithi ke ngoku bana, how about sicingeni ezinye iindlela esinoattractha ngazo ezinye i-youths, sidibaneni ngengqondo, wonke umntu aze ne-suggestion yokubana makukhe kuyenzwe into ethile ngoku, kusukwe from kwesi step sezi meeting zobana sisayenza i-research okokoko, kukhe kuyenzwe into ngoku, kuthathwa amanyathelo yobana now siyaphakama ngoku, siyasuka ngoku kule nto yocacisa qha, siyacacisa but sibe siyisenza nento ethile enzele nabanye abantu athi umntu xa enomdla ezawuthi ebuza. Because nam ndingene ndinalaa mbuzo bana this communism landuza le nto ye-communism kudala ikhona apha eBhayi for 9 years but kodwa into endiyibonayo it's only has been i-research. Knowing that phofu ubana izawuthatha ixesha kwale change thina siyi-aimeleyo singamaqabane but kodwa masithi masingarileksi kuloo nto leyo bana siyazi bana izawuthatha ixesha, masiyenzeni into yobana nathi ixesha eli siyalaziyo lizawuba lide but kodwa masenze namanyathelo obana masilikhawuleleni eli xesha, nathi silwele into yobana nathi masifumane amaqabane amaninzi so that nathi xa sibaninzi sizokwazi umuvela kwenye ke ngoku ileveli yesi struggle sethu, so side sifikele apho thina si-aimele khona. And then noba ndiyavakala na.